Ndili kethele ingongoma emfutshane olu rhatya okanye isifundo esifutshane ukuba inkosi ithandile ukuze sifumane umxholo waso uphuma kumateyu ongcwele isahluko se-13 ivesi ya-24 ukuya ku-30. Kwakhona ke ndifuna ukufunda kusukela kumqolo wa-36 ukuya ku-40 kwimizuzwana nje embalwa. Ngoku kumateyu ongcwele isahluko se-13 siqala ngevesi ya-24 yesahluko se-13 sikamateyu ongcwele. Phulaphulisisani ke ukufundwa kwelizwi, amazwi am ayakusilela kodwa elakhe ngeke. Wababekela omnye umzekeliso esithi, ubukumkani bamazulu bufanekiswa nomntu owahlwayela imbewu entle entsimini yakhe. Uthe ke xa baleleyo abantu lwafika utshaba lwakhe lwahlwayela umdiza phakathi kwengqolowa lwemka. Ithe ke yakudubula yakuba neenkozo wandula ukubonakala nomdiza. Bezile ke abakhonzi bomninindlu bathi kuye, Nkosi, ubungahlwayelanga imbewu entle yini na entsimini yakho? Phofu iwuzuze phi na umdiza? Wathi ke kubo, umntu olutshaba owenze le nto. Bathi ke abakhonzi kuye, uyathanda na ke ukuba siye siwubuthe. Uthe ke, hayi, hleze nithi xa niwubuthayo umdiza, nincothule nengqolowa kunye nawo.
Let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will send forth
yekani kukhule ndawonye kokubini kude kube sekuvuneni. Ngexa ke lokuvuna ndothi kubavuni, buthani kuqala umdiza niwubophe ube zithungu utshise, kodwa yona ingqolowa yihlanganiseleni kuvimba wam. Niqaphele, buthani kuqala umdiza niwubophe ube zithungu. Ngoku ndifunda oku kwabakho into engaqhelekanga efikayo kum. Ngexesha endandihleli phezu kwentaba zeCatalina ngobunye ubusuku ndisemthandazweni. Ndaza ndacinga ndingaliqokelela phi ilizwi endinokulisebenzisa oku bendifuna ukuthetha ngako ngokuhlwantshe. Ndaza ndehla ndafumana igama elingu-discrepancy. Ndathatha isichazi magama ke ndakhangela ukuba igama u-discrepancy uthetha ntoni na. Uthetha ke kukuhlwayela ukungevani okanye ukuchasana njengokutsho kukaWebster. Ukuhlwayela ukungevani into eyahlukileyo okanye ukwahluka kwinto ebiselikhona. Ndaza ke ndacinga ingongoma ngokuhlwanje ndiza kuyibiza ngokuthi imbewu yokunganqinelani. Ngokuthemba ke ukuba inkosi iya kulisikelela ilizwi layo ngoku sisasondela kulo. Siyazi ke kananjalo ukuba watolika umqolo wa-36 nokuya ku-43. Indlela eyakhula ngayo loo mbewu. Sise kuyo ke masesifunda naleya ngokunjalo ivesi ya-36 ngoku ukuya ku-43. Waza uYesu akuzindulula izihlwele wangena endlwini. Beza kuye abafundi bakhe besithi sixelele umzekeliso womdiza wentsimi.
And he answered and said unto them,
Waphendula ke wathi kubo, lo uhlwayela imbewu entle ngunyana womntu.
And the field is the world.
Intsimi ke lihlabathi, imbewu ke entle ngonyana bobukumkani abo, umdiza ke ngonyana bongendawo. Utshaba ke olwawuhlwayelayo wona ngumtyholi, ukuvuna ke kukupheliswa kwephakade eli, abavuni ke zizithunywa zezulu. Njengokuba ngoko ubuthwa umdiza utshiswe ngomlilo, uyakuba njalo ekupheliseni kweli phakade. Unyana womntu uya kuthuma izithunywa zakhe zize zibuthe zikhuphe ebukumkanini bakhe zonke izikhubekiso nabo benza okuchasene nomthetho. Zibaphose ezikweni lomlilo, khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo. Ayakwandula ke amalungisa ukubengezela ebukumkanini boyise wawo, lo uneendlebe zokuva makeve. UYesu lo enika ingcaciso yomzekeliso ngokwakhe. Ngoko ke siyayazi ngoko ukuba ithetha ntoni na ingcaciso. Ngoku ke sisasondela koku kokuhlwayelwa kwembewu nokuvuna. Ngoku uyayitolika. Ngoko ke ndiyakholwa ukuba uYesu wayewuthetha lo mzekeliso ngomhla wakhe, kodwa wayewuthethela ukupheliswa kwephakade okanye ukupheliswa kwesigaba ngulo mhla ke lo. Ndiyakholwa ke ukuba le tekisi incinci ngokuhlwanje iyeyona yale yure siphila kuyo, ngokuba uYesu ngokucacileyo uthi apha ukuhlanganiswa kuya kuba sekupheleni kweli phakade. Oko ke kuya kuba kuxa sesifikile isiphelo, ukuhlanganiswa kwengqolowa nokuhlanganiswa komdiza ngokunjalo nokutshiswa kwawo nokungenisa ingqolowa ebukumkanini. Ndiyakholwa ke ukuba kwakulolu hlobo nesinye ke isibhalo sindikhokelela ukuba ndikholelwe ngolu hlobo ndaye ndibhalile apha uMateyu isahluko sama-24 ivesi sama-24 apho sithetha ngesihlalo imbewu yokungangqinelani. UYesu wathi esi sibini siya kusondelelana kangangoko side sibe nokulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Phantse ngokuqinisekileyo ibe yinto enye. Kukho enye indawo esibhalweni ekubhalwe kuyo ukuba imvula inela amalungisa nabangemalungisa. Ndikhumbula amavam okuqala okuhlangana okokuqala nabantu bakwamoya. Ndandisemisha waka eIndiana. Ndandikwingqungquthela enkulu iholo ebungangale apho kwakuhlanganisene khona amantla namazantsi. Ngenxa yaloo mihla yocalucalulo kwafuneka ukuba bahlanganisane phaa phezulu. Babeziinkonzo ezimbini ezinkulu zabazalwana bakwamoya. Ndandingazanga ndeva ngabo okanye ndihlangane nabo ngaphambili. Yayikokokuqala ndisiva xa kuthethwa ngelwimi. Waza ekupheleni kobude bengqungquthela mna ke ndingelo lungu phakathi kwabo. Ndandisengumlungiseleli oselula wasebhaptizi, ndahlala phaya emva kakhulu. Ndaye ndikhumbula ukuqala kwam ukuva umntu ethetha ngelwimi ndandingayazi nokuba into emalunga nantoni na. Aze ke la madoda mabini aphambili ayehleli ngaphambili, omnye wayeye athethe ngelwimi aze omnye atolike loo nto ithethwe yiloo ndoda. Kwalunga, ndaqalisa ke ukufundisisa iBhayibhile yam kangangoko ndinako apho ngoko. Ndafumanisa ukuba loo nto yayingokwesibhalo, yiloo nto kanye isibhalo sathi umoya oyingcwele uya kuyenza. Kwaza ke malunga nosuku emva koko, ngobo busuku intliziyo yam yayiphazamiseke kakhulu, ndalala entsimini yengqolowa. Ndandingafumananga mali eyaneleyo yokuzifunela ibhedi, ngoko ke ndandinemali eyaneleyo nje ukuya kufika ekhaya. Ndaza ke ndazithengela iidonuts zineentsukwana kudala okanye amaqebengwana yayingawo ndisenzela isihlo sam sakusasa. Njengokuba ndandamkelekile ukudla nabo, kodwa ndandingenamali yakufaka phaya ngaloo mihla ke kwakukwimihla yengcinezeleko ngowe-1933. Ngoko ke kwakuhambeka nzima kakhulu. Ndaza ke ndacinga ke ndingathini, andifuni ukudla nabo kodwa ndifuna ukuyazi le nto banayo, banokuthile endingenako. Ngoko ke ngaloo ntsasa bandicela besithi bonke abefundisi mabeze eqongeni nizazize nje ukuba ningobani na nivela phi na. Kwalunga ke ndathi nje kuphela ndinguWilliam Branham umvangeli eJeffersonville ndahlala phantsi. Ke ngelo xesha ndandingoyena mfundisi uselula eqongeni. Ngemini elandelayo ke bandibizela eqongeni ukuba ndithethe. Kwaza emva kokuba ndathethayo ngoba saba nexesha elimnandi, ndaza ke ndahlangana nabantu ngabantu bendimemela kumabandla abo. Kwaza emva kokuba ke ngoba ndacinga ukuba nje ndingayani apho ayekhona la madoda mabini abalaseleyo ayethetha ngelwimi etolika. Yayindithisa ke loo nto entliziyweni yam, ndandiyifuna ngeyona ndlela. Kulungile ke njengokuba bendinixelele ekuqaleni isipho esincinci nje ositsalayo. Uyazi izibabalo nobizo zingaphandle kwenguquko, uba nazo ubomi bakho bonke, uyabona uzalwa nazo ukuba zizipho zikaThixo. Ngoko ke ndasoloko ndiselusana oluncinane yayisoloko isenzeka kum. Abantu abandazi ubomi bam bonke bayazi ukuba yinyaniso leyo. Ke ukuba ndacinga ndandingayazi uba yayintoni nangoko, ndiyibiza ngokuthi ngumbono, ndandingayazi nje into eyayiyo. Kodwa ndacinga ukuba ndinokukhe nje ndithethe nawo, ube nomoya wawulapho kweso sakhiwo wawuvakala njengomoya kaThixo. Ngoko ndaqalisa ukuthetha nomnye wabo ndaza ndambuza imibuzo embalwa. Waye ke engumKristu onguye wokwenene. Kwakungekho mathandabuzo ngaloo nto, laa ndoda yayilikholwa lokwenene. Indoda elandelayo ke ndakuthetha nayo ukuba ndakhe ndahlangana noManahanisi yayingomnye wabo lowo. Laa ndoda eneneni umfazi wayo wayenentloko egwangqa, wayenabantwana ke abantwana ababini kumfazi onentloko emnyama. Ndaza ndacinga ke yintoni ngoku, naku ndikhohlwe mpela, ndingumntu okholwa ngokubona ke kufuneka ibe lilizwi kungenjalo asiyonyaniso. Nangu ke la moya, omnye uvakele ngako konke endikwaziyo enyanisekile. Omnye loke wayengalunganga konke, wabe umoya esihla phezu kwabo bobabini. Ngoku ingenzeka kanjani lonto? Ndandi yandenza ndaxakwa. Kwiminyaka emibini emva koko, ndandithandaza eMkolombeni, apho ndandiye ndithandaze khona. Kwabakho uthuli apho eMkolombeni, kwaza ngenye injikalanga ndaphuma phandle, ndabeka iBhayibhile yam phezu kwesigodo somthi, waze umoya wayiphaphathekisa yavuleka kumaHebhere isahluko sesithandathu apho yathi, uya kuthi ngemihla yokugqibela into eyakwenzeka. Ukuba sithe sawa semka enyanisweni sasihlaziyela enguqukweni kwakhona, akusekho dini ngenxa yesono. Nangokuba imithana inameva neenkunzane eyayikufuphi nengqalekiso esiphelo sisaya ekutshisweni. Kodwa imvula iza phezu komhlaba futhi iwunyakamise iwulungise. Kodwa yona imithana inameva iyakwaliwa, kanti yona ingqolowa iyakuhlanganiswa. Ndaza ndacinga, hayi ngumoya nje lo uyiphaphathekise yavuleka apha. Ngoko ndaphinda ndayibeka phantsi iBhayibhile kwakhona, ndaza ndacinga. Ke ngoku ndandisuka, naku kufika umoya uyivuthela ivuleke kwakhona, loo nto yenzeka amatyeli amathathu. Ngoku ndacinga, ngoku isisimanga le nto. Ndaza ke ndaphakama ndacinga, Nkosi kungani ukuba undivulele la iBhayibhile ukuze ndifunde okuya? Ndathi ndakufika ezantsi kwelalizwi, imithana inameva neenkunzane kufuphi nengqalekiso esiphelo sisaya ekutshisweni. Ndacinga, kutheni ukuze undivulele la nto kulaa ndawo? Ndathi ngokujonga phaya, ngoku le mibono yokwenene iza ngaphandle kokutsalela emandeni konke konke, nguThixo nje kuphela, yabona? Ndakhangela ndabona ihlabathi elalivela lijikeleza phambi kwam, ndalibona lilinyiwe lonke. Kwakukho indoda ayivethe ezimhlophe yahamba ijikeleza ihlwayela ingqolowa. Kwaza kwathi emva kokuba yokusithela ngapha kwegophe lomhlaba, kwathi gqi indoda ikhangeleka imbi ivethe ezimnyama, yaye ke iphosa imbewu yokhula phezu kwayo yonke. Zantshula ke kunye zombini, zathi ke zakwenza njalo zanxanwa zombini ngokuba kwakudingeka imvula. Nganye kuzo yakhangeleka ngathi iyathandaza intlokwana yayo encinane igobile. Nkosi, thumela imvula, thumela imvula. Aza inyuka amafu amakhulu yana imvula phezu kwazo zombini. Yathi yakuna ingqolowa encinane yaxhuma yaqala ukuthi mayibongwe inkosi, mayibongwe inkosi. Nokhula oluncinane lwaxhuma kwalapho kwelo kucala lwathi mayibongwe inkosi, mayibongwe inkosi. Waza wacaciswa lo mbono. Imvula inakumalungisa nabangemalungisa. Umoya omnye ungehla enkonzweni wonke umntu avuye kuwo abahanahanisa amaKrestu nabo bonke kunye. Unjalo kanye, kodwa yintoni na? Baziwa ngeziqhamo zabo, yabona? Kuphela kwendlela enokwaziwa ngayo leyo. Ngoko uyakubona oko ngoku kusukela ukuba umdiza okanye ingqolowa yasendle nokukhula uyilinganisa yokwenene ingqolowa yasekhayeni ngendlela esondele kangangokuba nganokulahlekisa nabanyuliweyo. Ndicinga ukuba siphila kwisigaba esisiso apho ezi zinto kufanele kusinyayelwe ngazo, kuthethwe ngazo futhi. Qaphela kwivesi yamashumi amane ananye, ezo nto zimbini zisondelelene kakhulu kwimihla yokugqibela ngokokude. Akakwenzi wayengaxhomekekanga kwinkonzo ethile ukuba izahlule, mhlawumbi eyamawisile okanye amabhaptizi okanye akwamoya ukuzahlula. Wathi uthumela izithunywa zakhe ukuze zizahlule. Isithunywa sizela ukuzisa ukwahlula, ukucalula phakathi kokulungileyo nokubi. Akukho mntu ke unokukwenza oko ingeyiyo ingelosi yenkosi, yiyo eyakuxela ukuba yiphi na into elungileyo, iyiphi na engalunganga. UThixo wathi uya kuthumela iingelosi zakhe ngamaxesha okugqibela. Ingezo ngelosi ziza kuhla apha, kodwa izithunywa ngemihla yokugqibela zizokuhlanganisa. Siyazi ke ukuba lelo xesha lizayo lokuvuna ngoku. Ngoku ingelosi xa icaciswa ngeliphandle ngumthunywa. Siyabona ke ukuba kukho izithunywa ezisixhenxe zamabandla asixhenxe, hayi zikuzo zonke izigaba zebandla. Qaphela ukuba wathi yayingobani na abahlwayeli, kwakhona wathi yayiyintoni na imbewu. Okokuqala, umhlwayeli yayinguye unyana kaThixo owaphuma waya kuhlwayela imbewu. Kweza utshaba emva kwakhe olwalungonge ndawo lwahlwayela imbewu yokungangqinelani emva kokuhlwayelwa kwembewu eyiyo. Ngoku zihlobo, loo nto yenzeke kuzo zonke izigaba ukusukela oko lathi lakho ihlabathi. Ngokuqinisekileyo, konke ukusukela ekuqaleni yaqalisa into enye. Ngoku wathi imbewu kaThixo, ilizwi likaThixo, uYesu watsho kwindawo ethile ukuthi ilizwi liyimbewu, kwaye yonke imbewu iyakuvelisa okohlobo lwayo. Ngoku ke ukuba umKristu, abantwana bakaThixo, abantwana bobukumkani, babe yimbewu kaThixo, ngoko ke bafanele ukuba babe lilizwi likaThixo. ilizwi likaThixo libonakala lisiwe kwisigaba sexesha abaphila kulo lembewu yedinga yelo xesha uThixo wanikezela ilizwi lakhe ekuqaleni sonke ke isigaba sibe nembewu yaso nexesha laso namadinga aso ngoku ukufika kukaNowa waye ke wayeyimbewu kaThixo ilizwi likaThixo leso sigaba sexesha wathi akufika uMoses wayengena kuza nomyalezo kaNowa wawungena kusebenza ngokuba wayeyimbewu kaThixo ngelo xesha kwaza kwathi akufika uKristu wayengena kuza nesigaba sikaNowa okanye sikaMoses yayilixesha lakhe lokuba intombi imithe izale unyana waye eyakuba nguMesiya ngoku saphila sedlula kwisigaba sikaLuther isigaba sikaWesley isigaba samaWesley konke kuzo zonke izigaba nesigaba senkonzo zakwamoya kwaye sonke isigaba savelisa idinga lelizwi abantu bezo sigaba sexesha abalibonakala lisayo elo lizwi ithenjisiweyo bayimbewu yezo sigaba sexesha ngokubhekiselele kule nto uYesu wayithethayo kanye kule ndawo bangabantwana bobukumkani kunjalo kanye ukubonakala lizwa komoya oyingcwele osebenza ngabantwana bakhe yilo mbewu yobukumkani ngeso sigaba sexesha qaphela umdiza yayingomnye utshaba usatana owahlwayela ukungevani okanye imbewu yokungangqinelani yayinguye onetyala lokwenza le nto imbi kangaka usatana wayehlwayela imbewu yakhe ukusukela ekuqaleni wathi uThixo akubeka isivuno sakhe sokuqala sabantu emhlabeni uAdam kakade wayengekazi ukuba kwakukho ulwazi lwenyaniso okulungileyo nokungalunganga wayengekabi nakufika koko ke ngoko kodwa sifumanisa ukuba uThixo wabanika ilizwi lakhe abantwana bakhe ukuba bazikhusele ngalo olwabo asinalo olunye ukukhuselo ingelilo ilizwi likaThixo lukhuselo lwethu olo akukho ziqhushumbisi nazikhuselo nazindawo zakuzimela akukho ziArizona okanye iCalifornia okanye nokuba kuphi na lunye kuphela ukukhuselo esinalo kwaye lilizwi elo ulizwi ke wenziwa wabayinyama wahlala phakathi kwethu uKristu Yesu ke lowo nguye kuphela ke ukhuselo lwethu ukuba kuye sigcina ke
Not even sin.
Nesono es asibalelwa kukholwa lokwenene. Ubuya zilonto lo uzelwe nguThixo akenzi sono akanako ukona. Uyabona? Asibalelwa nokubalelwa kuye. Ngoba uDavide wathi inoyolo indoda angayikubalela sono kuyo uThixo. Xa ukuKristu awuna mnqweno wakona. Onqulayo ethe wahlandululwa akasena sazela kwisono. Awusinqweneli. Ngoku kwihlabathi usenokuba ngumoni kodwa kuThixo awunguye ngokuba ukuKristu. Ungangumoni njani xa ukulo ungena sono? Abe uThixo ebona kuphela lo ukuye. Ngoku elixesha lokuvuna ekuqaleni akuhlwela imbewu yakhe uThixo phezu komhlaba wazoyinikela ezintliziyweni zabantwana bakhe. Usapho lwakhe ukugcina elalizwi yayikuphela kokhuselo lwabo. Ukugcina elalizwi nako ke kufika utshaba laluqhekeza olwakhuselo ngokuhlwela imbewu yokungangqinelani. Ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo ukuba yakungangqinelani oko ekuqaleni isekuko nangoku nantoni na eyakongeza nantoni na elizwini likaThixo iseyimbewu yokungangqinelani andikhathali nokuba ivela phi na ukuba ivela embuthweni ukuba ivela kwimithombo yasemkhosini ukuba ivela kumagunyezo politiko nantoni na echasene nelizwi likaThixo yimbewu yokungangqinelani xa indoda isima ithi ingumshumayeli wevangeli Izayithi insuku zemimangaliso zadlula yimbewu yokungangqinelani leyo. Xa indoda iphakama ithi ngumlungiseleni umaluzi webandla kwindawo ethile abengakholwa ukuba uYesu Kristu isenguye ngayo yonke ingcaciso ngaphandle komzimba wenyama isenguye izolo namhla nangona phakathi yimbewu yokungangqinelani leyo. Xa esithi imimangaliso nesigaba sabapostile sedlula yimbewu yokungangqinelani leyo. Xa besithi akukho nto injengempiliso yingcwele apha yimbewu yokungangqinelani leyo kwaye ihlabathi lizele yiyo iyayiminxa ifuthanisele ingqolowa siqaphela ukuba umhlwayeli wokuqala wembewu yokungangqinelani waphawulwa ngokuthi usathane kwaye siyazi ukuba kwakukho iGenesis isahluko sokuqala sifumanisa apho nalapha kwincwadi kaMateyu isahluko seshumi elinesithathu uYesu usaphawula nakuphina ukungangqinelani kwilizwi lakhe ngokuba ngusathane nalapha kulowe 1956 nantoni na ehlwela ukungangqinelani ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo elibhaliweyo okanye ibeke ingcaciso yokuzicombululela kulo imbewu yokungangqinelani uThixo akanakuyihlonipha akanako ayinakuhlangana ayinako konke konke lifana nembewu yemostadi aliyukuxubana nayo nayiphina enye into awunakulixuba ulenze ibhastile kufuneka ukuba libe yinto eyiyo imbewu yokungangqinelani ngoku sifumanisa ukuba uThixo akuhlwayela imbewu yakhe embyezweni wase-Eden. Sifumanisa ukuba yavelisa uAbel. Kodwa kwathi uSatan akuhlwayela eyakhe imbewu yokungangqinelani yavelisa uKayeni. Enye yavelisa olilungisa, enye yavelisa ongelo lungisa. Ngenxa yokuba uEva waphulaphula ilizwi lokungangqinelani ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo, yaze loo nto yaqala ukuqengeleka kwebhola yesono kanye apho okoko ke iqengeleka kusukela ngoko. Kwaye asinakuze siyikhuphe ngokupheleleyo zide izithunywa zifike ziyicalule le nto. UThixo athabathe abantwana bakhe abasebukumkanini, umdiza ke uyakutshiswa. Iqaphele loo midile yamibini ukuba nje besinexesha elithe chatha kule ngongoma, kodwa okokubetha nje indawo eziphezulu ukuze siye kanye ekuthandazeleni abagulayo kule mizuzwana imbalwa izayo. Qaphela, imbewu zayo zakhula kunye kanye njengoba uThixo watshoyo ngapha nakwisahluko seshumi elinesithathu sale tekisi yethu ngokuhlwa nje sikaMateyu. Kuyeke ke kukhule kokubini, ngoku uKayini waya kwilizwela kwaluphalaphala wazifumanela umfazi watshata. UAbel ke wayebulewe, waza uThixo avelisa uSete ukuba athabathe indawo yakhe. Zaqalisa ke izizukulwana ukukhula phakathi kokulungileyo nokungalunganga. Ngoku siqaphela ukuba zahlanganisana zonke ngazinye ixesha nexesha. Kwafuneka ukuba uThixo yaba into engcolileyo, kwada kwafuneka ukuba uThixo ayitshabalalise. Kodwa ekugqibeleni zenyuka zada zombini ezombewu, imbewu yokungangqinelani nembewu kaThixo, zavelisa iintloko zazo zokwenene. Loo nto ke yakutsho kuYudas Iskariyoti nakuYesu Kristu, kuba wayeyimbewu kaThixo, wayeyingqalo yendalo kaThixo, wayengeyiyona ntoni na engeneno koThixo. UYudas Iskariyoti ke wazalwa engunyana otshabalala evela ezihogweni waphindela ezihogweni. UYesu Kristu wayengunyana kaThixo, ilizwi likaThixo libonakala lisiye. UYudas Iskariyoti nokungangqinelani kwakhe wayeyimbewu kaSatan, weza ehlabathini ezele ukulahlekisa ke, kanye njengokuba wayenjalo ekuqalekeni uKayini uyise wangaphambili. UYuda yena wayedlala nje icawe, wayenganyanisekanga ngamandla, wayengenakholo eneneni, nje wayengazange amncatshe uYesu. Uyabona, wahlwayela laa mbewu yokungangqinelani, wacinga ukuba angakha ubuhlobo nehlabathi ubutyebi aze aphinde kwakhona enze ubuhlobo noYesu. Kodwa kwakungasekho xesha kuye lokuba abe nentwana okuyenza ngaloo nto. Yathi yakufika iyure yokugqibela akuba yenzile le nto ingcolileyo, wawela umgca wokwahlula phakathi kokuya phambili nokubuyela umva. Wanyanzeleka ukuba aqhubele kwindlela awayeyihamba njengomlahlekisi. Wahlwayela imbewu yokungangqinelani, wazama ukuzithandisa kuloo mibutho mikhulu yaloo mihla kubafarisi nabasadusi, waze wacinga ukuba angazenzela intwana nayemali kwaye eza kubaluleka phakathi kwabantu. Ukuba asiyiloo nto ebangela ukuba abantu abaninzi bangene koko kungangqinelani, bezama ukuzithandisa ebantwini, masizithandise kuThixo hayi ebantwini. Kodwa yile nto yenziwa nguYuda kwakuba kufumbe kuye okungangqinelani, kwaye siyazi ukuba uYesu wayelilizwi. UYohane ongcwele isahluko sokuqala wathi, ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo, ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Ngoko ilizwi liyimbewu, yaza imbewu yaba yinyama yahlala phakathi kwethu. Ukuba ke uYuda wayeyimbewu yotshaba nokungangqinelani, nayo ngokunjalo yaba yinyama yahlala phakathi kwethu. Ubuntu bukaYuda Iskariyoti, wayengazanga abe nolokonene ukholo lokwenene, wayenento awayecinga ukuba yayilukholo. Kukho into ekukuba nokholo, nokholo lokuzenzisa. Ukholo lwenyaniso lukaThixo luyakukholwa kuThixo. UThixo ke ulilizwi, aluyikongeza nantoni na kulo. IBhayibhile iyasixelela ukuba songeza igama elinye okanye sinciphise ilizwi libe linye, isabelo sethu siyakususwa kwincwadi yobomi. Isityhilelo, isahluko sesi-2, ivesi ye-18, isahluko sokugqibela sokuvala. Ekuqalekeni kokuqala, incwadi yokuqala yeBhayibhile, uThixo abaxelela ukuba bangaphuli nalinye ilizwi kuyo. Ilizwi ngalinye limele ukugcinwa, kumele ukuba baphile ngelizwi. UYesu embindini wencwadi weza wayithetha loo nto kwisigaba sakhe, waza wathi umntu akayikuphila ngasonga sodwa, uya kuphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. Uze kwisigaba sokuvala sesityhilelo usixelele kwangaphambili ukuba xa athe umntu wasusa ilizwi elinye encwadini okanye wongeza ilizwi elinye kuyo, isabelo sakhe siyakususwa encwadini yobomi. Ngoko ke akunakubakho nto ingaqondakaliyo liyakuhlala liyinene ilizwi elingangxengwanga likaThixo ngonyana bakaThixo abo iintombi zikaThixo ezingazalwanga ngakuthanda kwandona okanye ngokuxhawulana izandla okanye indlela ethile yobhaptizo kodwa bezelwe ngomoya kaThixo ngomoya oyingcwele libe ilizwi lizibonakalalisa ngabo yimbewu eyinene kaThixo ke leyo Utshaba lujoyina inkonzo luze luthande kakhulu ugcina isiko lemfundiso yomgaqo okanye into ethile kodwa oko asiyiyo ukunganqinelani oko nantoni na ephazamisa laa msinga wokwenene wenyaniso yelizwi likaThixo sazinjani ke sithi kulungile bona ninalo ilungelo lokuyitolika hayi mhlekazi akukho ndoda inalungelo lakutolika ilizwi likaThixo uyitolika yakhe yena ngokwakhe uyayithembisa into aze ke ayenze kukutolikwa kwayo ke oko uthi akuba ayithembisile aze ayizalisekise ibe kukutolikwa kwayo ke oko nantoni na ichasene nelizwi likaThixo ikukunganqinelani ngokupheleleyo ngoku njengokuba benditshilo uJudas akanalukholo lululo wayenokholo lokuzenzisa wayenokholo awayecinga ukuba lo yayingunyana kaThixo kodwa wayengayazi ukuba wayeyintoni na unyana kaThixo nge wayengazanga ayenze loo nto waye indoda yakwenzelela ngeli lizwi likaThixo ukuba liyinyaniso inokholo lokuzenzisa isicaka senene sikaThixo siyakuxhomekeka kwela lizwi ubusuku umbala obudlulileyo umfundisi othile eArizona ingowesikhulu isikolo esidumileyo kwesi sixeko weza kum wathi ndifuna ukulungisa kwinto ethile ndathi xa uthe wanethuba nalelo nathuba lililo ndazi ngalo yiza ngeneno wawela ke weza wathi mnumzana uBrenham uyazama ndiyakholwa ukuba unenjondelelo unyanisekile kodwa uzama ukungenisa imfundiso yabapostile ehlabathini waze wathi isigaba sabapostile saphela kunye nabapostile ndathi into yokuqala endiyakuthanda ukukubuza yona mzalwana wam uyakholwa ukuba lonke ilizwi likaThixo liphefumlelwe wathi ewe mhlekazi ndiyakholwa ngokuqinisekileyo ndathi ke ungandibonisa elizwini apho saphela khona isigaba sabapostile ngoku ndibonisa apho ikhoyo ndiyakukholwa kunye nawo ndaphinda ndathi umbhali wobupostile ngomhla wepentekosta ekungenisweni kwesigaba sabapostile bathi madoda abazalwana sithini na ukuze sisindiswe wathi guqukani ngabanye nonke nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolwe izono naye niyakusamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba inkosi uthixo wethu iya kubabiza ngoku lingathini ilizwi ukuziphikisa yathi loo ndoda ndinomkhuhlane wengxelo oyikekayo ngokufana nje ndathi ndicinga njalo okwam yabona ngoku khawundixelele usabiza nangoku uthixo ukuba usabiza uthixo ngoko ke isigaba sabapostile sisekhona ngokuqinisekileyo nabo bonke sukuba inkosi uthixo wethu iya kubabiza uloko ebiza eya kuloko ebiza nabo bonke asukuba iya kubabiza iya kuba isesisigaba sabapostile ngokuba uyesu kristu ikwanguye izolo namhla nangona phakade ngoku sifumanisa ukuba namhlanje ukunganqinelani kuhlwayelwe kwisigaba ngasinye ukuba ke kunokwenzeka ukuba ndiyifake yonke kule mizuzu ilishumi okanye ishumi elinesihlanu ilandelayo bendiyakwenza njalo kodwa awunakuba nako oko kwaba njalo kuzo zonke izigaba sonke sakhe uninzi lwethu lwakhe lwayifunda ibhayibhile ke ngoku njengokufika kukayesu waza wafumana okwakunganqinelani kuchaseneyo wayelilizwi libonakala lisiwe wayeyindlela kaThixo yokutolika ilizwi ngokuba wathi ziphenduleni izibhalo ngokuba nina nibani nobomi obunaphakade kuzo zaye zona zingqina ngam nantso ke wayekukutolikwa kwelizwi wonke ke unyana nentombi kaThixo ezizelwe ngokutsha wesi sigaba ukukutolikwa kwelizwi nizincwadi ezibhaliweyo ezifundwa ngabantu bonke qaphela wathi bandikhonza ngelize befundisa ukungangqinelani njengemfundiso bandinqula ngelize befundisa ukungangqinelani njengemfundiso imfundiso yabantu imigaqo yabantu befundisa loo nto ukuba ilizwi likaThixo ngeli xesha ingenanto yakwenza nelizwi likaThixo khangela sigaba ngasinye savelisa isityalo zonke isigaba senza njalo nesethu ke asikho caleni sisekwanento enye esona sigaba sikhulu ke kunazo zonke ezinye zihlanganisiwe kuba esi sisiphelo sezembali zehlabathi okona ungangqinelani kukhulu kwakha kwakho phezu kwehlabathi oku kuphezu kwabusobe hlabathi namhlanje ukungangqinelani kwezinye izigaba kwabatsala bemka kuthixo inyaniso ophilayo baya kwizithixo namhlanje uyesu wathi kumateyu 24:24 wathi iya kusondela kakhulu ide ililahlekise nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka uthetha ngokungangqinelani kunobuqhinga kakhulu usathana ephakathi kwabantu esi sifundisa sezibhalo kangako engugqirha wobungcwele enokulufundisa ilizwi phantse ngokugqibeleleyo watsho uyesu kodwa ke mkhangele kuya kubakho ndawo ethile ayakuthi hayi ngoku yayingeyoku ewe yiyo nayo yabona ngokuba uthixo wathi yayiyiyo khangela ukuba yenza ntoni na oko kungangqinelani kunye okwazisa ingqumbo phezu kwehlabathi ngemihla kanowa akuba uthixo ethumele umprofeti wakhe washumayela njengomlilo odangazelayo ebizela inguquko ebantwini kwaza ukungangqinelani kwarhaqwa kwemka emva koko wenza ntoni usathana wabuyela emva kwakhona kuhamba waqala ukukuhlwayela kwakhona yinyaniso kanye leyo kwafika uMoses umprofeti omkhulu ukuza kunyusa abantwana bakaisrayeli ebakhupha entlango kwenzeka ntoni uMoses umprofeti omkhulu kathixo ebazisela inyaniso ngokupheleleyo inyaniso engqinelweyo wayehlangene nothixo uthixo oqondakalalisa ukuba wayebonene naye abo bantu ke ngelo xesha abo babingeleli babenazo ke iinkolo zabo izithethe zabona amatheko nento yonke kodwa uMoses wema njengengcaciso engqinelweyo yelizwi ungayilibali loo nto uMoses wayekukutolika kukathixo idinga lakhe wayethe uya kulenza wayekukutolika kukathixo kwenzeka ntoni ibandla lalisandula ukuphuma eyiputa kuzintsuku ezimbalwa lihamba ngeenyawo kwenzeka ntoni ke wafika usathane ongangqinelani kwakhe esemntwini uKhayini wesibini owayengubhilehamu waza wahlwayela ungangqinelani phakathi kwabo siyazi ukuba yinyaniso leyo imfundiso kabhilehamu okwakuthi siyinto enye sonke sikhonza uthixo omnye nalo umkhonzayo ngoba ngokubhalwe wayenyanisile ngokuba wanikela idini awalinikelayo uthixo iinkunzi zegusha ezisixhenxe iinkalo ezisixhenxe phezu kwezibingelelo ezisixhenxe ethandaza kuthixo omnye ngokugqibeleleyo kanye njengoba uMoses wayesenza phaa ezantsi entlango emnye kanye kodwa babengekho bani oko kwakubonisa kuthi isithunzi sento eiza kwenzeka kwakukho kwakhona uKhayini ebonakalalisiwe ubuntu bukabhilehamu nothixo ke wayelapho ebonakalalisiwe kubuntu bukaMoses etolika ilizwi lakhe ngomntu ophilayo ezazisa isithembiso sakhe ngomntu wenyuka ungangqinelani wenjenjalo nangexesha likajudas nako ifika nokungangqinelani kwakhe yaye khumbula esi sono aba bantu besikholelwa sokuba siyinto enye sonke sikhonza uthixo omnye kufuneka sonke sibe ngabenkonzo enye kufuneka sibe ngabantu abanye eso sono akazange asixolele uisrayeli uyesu wathi ngokwakhe bafa bonke noko batshabalala bonke kwasala babathathu kubo abo ke ngabo babambelelayo bakholwa kwisithembiso bathi abatyhafileyo bakuthi asinakulithabatha eli lizwe yinto ezingenakufikelela kuyo leyo nezinto ezinjalo ukaleb noyoshua babazolisa abantu bathi singaphaya kokuba nako ukuyenza loo nto ngokuba uthixo asithembisa yona andikhathali nokuba bathini na abamelene nathi sisenako ke kuyishumayela impiliso engcwele nobhaptizo lukamoya oyingcwele sibe sinawo nangoku amandla kathixo okusahlula kwizinto zehlabathi watsho uthixo isigaba sexesha labapostile zange siphele kwaye sayikuphela siqhubela phambili ngoko sifumana la amhlwayeli mdala mnye wokungangqinelani kwaye khumbula eso sono asizange sixolelwe ngoku mzalwana ukuba sizange sixolelwe ngoko siyakuthwani ngoku ngeli xesha imbewu yokwenene yazo zonke izigaba ihlanganisiweyo yiqaphele le nto inkulu ubhilehamu wayenzayo yaqhubeka oko isiya phambili yade ekugqibeleni yaphelela ekuzeni kukayuda iskariyoti noyesu yayintoni ke leyo uyuda noyesu yayingumfanekiso onguwo kakhayeni noabeli kuba njengoba uyuda wayekholiwe ngokunjalo nokhayini wayekholiwe ukhayini wakha isibingelelo wenza umnikelo wanqula uthixo wayizondelela kanye njengomnye lo kodwa uyabona wayengenaso isityhilelo sokuba laliyintoni na ilizwi wayecinga ukuba yayinguadam noeva abatyama apile athile okanye isiqhamo esithile ukhayini ke uabel ngesityhilelo wazi uba yayingeyonyaniso leyo yayiligazi into yabakhuphayo bazawanikelwa ngemvana uthixo ke wangqina ukuba umnikelo wakhe wawulungile wasuka ke wanomona wafuna ukumbulala umntakwabo waye njengokuba wambulalela phezu kwesibingelelo esinye umntakwabo apho lafela khona idili lakhe imvana yafela phezu kwesibingelelo ngokunjalo noJudas Iscariot wamncatsha uYesu Kristu phezu kwesibingelelo sikaThixo wambulala kanye njengokuba uKhayini wambulalayo uAbel ngokuba uKhayini wayeyimbewu yokungangqinelani noBhileham wayenjalo umprofeti oqashwayo indoda eyayifanele ukuba yazingcono noThixo wayiyala ngemiqondiso nezimanga lada ne-esile lathetha ngolwimi olungaziwayo nangoko waqhubela phambili ngokufanayo wayezalelwe ukuba abe ngumhlweli wokungangqinelani ukuba ke uYesu wachaza kwangaphambili uba esi sigaba siya kuphela ngokona kukhulu ungangqinelani kwakhe kwakhona isigaba sebandla laselawudiki esidikidiki amkhuphela ngaphandle kwenkonzo ingathini kuba yenye into ke ingekuko ukungangqinelani ngokuqinisekileyo kuko kugqibezela eso sigaba yayinguKhayini noAbeli kwakhona phaya eCalvary ngokuqaphela njengaxesha lonke wathi nje ukuba uYesu emke ayezulwini umoya oyingcwele wathunyelwa apha emva yayimbewu leyo umniki bomi kwilizwi njengokuba besithetha phezolo nguye lo uliphilisayo ilizwi ukuphilisa kuthetha ukuzisa ebomini umoya oyingcwele wokwenene uzisa ebomini ilizwi elinguwo awusayi kuzisa mgaqo ebomini awunako kuba awuyonto kumgaqo ububomi belizwi likaThixo kuba unguThixo yabona kwaye uyawuphilisa la mzimba ngokuqaphela njengoko benzayo ngoko njengoko yatshoyo iBhayibhile noYohane wathethayo nabantwana bakhe bantwanana nivile ngomchasi Kristu lo uzayo ehlabathini wathi lo usele esehlabathini kakade usebenzayo nokusebenza kubantwana abangevayo ngoku kwasekukudala ngoko kwisithuba samashumi amathathu eminyaka emva kokufika kukamoya oyingcwele sifumanisa ukuba akufika umoya oyingcwele imbewu yokwenene umphi bomi wokwenene kwimbewu nako kufika okwakungangqinelani kungena kwakhona kwayeqaphela kwaqhubela phambili kwakune ilizwi lokwenene lingqinelwe abo baprofeti bakudala balingqinela ilizwi likathixo ukuba liyinyaniso ekuhambeni kwabo ukuba kukho umntu wakhe wayifunda iNicaea Council okanye iPrenicaea Council ezantsuku zilishumi elinesihlanu zezopolitiko eziphala zayigazi ngela thuba elaqela lamaroma ngoko ayefuna ukungena enze ihlelo ngela bandla bafika abaprofeti bambethe iimfele zegusha besidla imifuno balimela elalizwi kodwa yenza ntoni loo nto yafanela ukuba ibe njengoKhayini yafanela ukuba njengoAbeli kwafuneka ukuba kubekho umntu ofayo ngokuqinisekileyo yenza loo nto ilizwi laphulukana nempembelelo yalo phakathi kwabantu bonke bavotela ukulikhupha ilizwi eliyinyaniso bathabatha imigaqo yokungangqinelani kwenkonzo yakuqala yamakatolika bongeza upopu bongeza ubhishop bongeza oku nokuya besusa intsingiselo iyo yenyaniso kapetros ekamariya nako konke benza izithixo abenza kwanto yalitheko lobuhedeni ngento ibizwa ngokuba inkolo yobukristu yayintoni na yimbewu yokungangqinelani yathi yenza umbutho yenza umbutho okokuqala ehlabathini ibandla yayintoni na laa mbewu yokungangqinelani yaqala ukuhlwayela into kongeza ukususa ngubani wakhe wayiva ebhayibhileni ukungatyiwa kwenyama ngolwesihlanu ngubani wakhe weva ebhayibhileni nantoni na enjengokuphehlelela endaweni yobhaptizo ukuntywilisela ngubani wakhe weva ngezo zinto umariya uyingcwele okanye into enjalo ubani wakhe weva ngenye yale mpambano yala maprotestanti futhi imbiza ayinakugxeka iketile kanye unetyala lokucinane unetyala lakho konke ubani wakhe weva ukuba uthixo usebenza ngombutho ndibonise ixesha libe linye apho lakha lazenza umbutho laza lahlala liphila afakwa ngoko akaze abe avuke kwakhona lixesha lokuba kubekho into eqhubekayo lixesha lokuba uthixo ahambe libulala impembelelo phakathi kwabantu kwenzeke into enye nanamhlanje bayayibulala impembelelo bathi elaqela labazenzisi akukho nto ililo kwaye ngoba kungangqinelani hlangana nelizwi ubusongobuzo ubone uba liyintoni na ubone ukuba uthixo uyalitolikana ilizwi elilelakhe uthixo unako ukumvelisela abantwana kula matye uAbraham amen ilizwi labonakaliswa ngokupheleleyo ngalaa makristu akuqala ngendlela owahlangula ngayo uthixo kwinto yonke nakwizifo baye babe nabaprofeti bethetha ngelwimi becacisa bakhupha imiyalezo yaqondakaliswa ukuba inyaniso kanye ngalo lonke ixesha kodwa phambi kwalo lonke lo lizwi lingqinelweyo abantu bavotela ukuliphupha bavotela ihlelo unina wawonke umbutho ke lowo okubini kukhulile ngoku ziqalile ukuvelisa nembewu kwakhona lafa laphela kodwa labuye ladubula kwakhona ngemihla kaLuther njengokuba sisazi ngokwalaa myalezo wokuqala apha ngalantsasesihlosa kusasa ladubula ngomhla kaLuther ngoku benza ntoni kwathi njemva kokufaka loo ndoda inkulu benza umbuto ladubula kwaza kwakhona ngemihla kaJohn Wesley ngexesha onke ama-anglican nako konke ukhuselo lwabo lwanaphakade seluphantse ukuba into yehlabathi liphela kwenzeka ntoni ke uthixo wavelisa indoda ebizwa ngokuba ngujohn wesley waza wayibulala yonke loo nto kwaze kwathi nje kuba afe nguye noesbury nabanye kwenzeka ntoni bazenza ubuto ngoko ke baneendidi zonke zamawisini kwaze emva koko kwafika omnye okanye omnye oalexander campbell ojohn smith nabangabanye ekugqibeleni kwagqabhuka ipentecost iphuma kuloo nto yonke kwenzeka ntoni ke ngoko babe kubaleka kakuhle nathintelwa yintoni niphindele emva kwakolo lwadaka naniphuma kulo nibuyele kwakuloo mgqobhozo nibuyele kwasekungangqinelani nasekwenzeni imibutho kwafuneka ukuba nenzelelele ngelizwi waye ngalo lonke ixesha uthixo ethumela into entlani zange nibe nakuyamkela kunjalo loo nto ungangqinelani kwakhona kwakhona qaphela njengoba ndaqoke ngenye imini olwaqekwana lokuqala lumtshula lusuka kule ngcambu luyenyuka luze emagqabini luphinde lunyuke luye kwimpontshane luze luphindele esiqwini kwakhona luphume olwaqekwana lwengqolowa phantse lukhangeleka kwakukhozo buqu waye sasicinga ukuba lilo kodwa wakuluvulwa akukho ngqolowa apho konke lungumncedi nje ukuba ingqolowa ikhule ngalo luyafa ke nalo uze ubomi uphume kulo buyokungena ekhozweni qaphela ngoko iinkonzo ezahlwayelwayo bazibiza zifumanisa ukuba namhlanje izinto ezibizwa ngokuba ziinkonzo kwanezi zethu zikamoya saphuma azange sibe nakwaneliseke kwafuneka ukuba senze amaqela angawethu kwenyuka yonke into kwafuneka ukuba sibe noku kwafuneka ukuba sibe noku kwafuneka ukuba sibe nelinye iqela uza ephezu kwelufela umhlophe omnye wathi a uza ekhwele ihasha limhlophe lungile sakwenza amaqela amabini yabona ukuba yintoni na ukuhlwayelwa kokungangqinelani ekuzeni kwakhe nokuba yintoni na uyakutolikela izwi elile lakhe akufike masilinde kude kubelelo xesha bamba i sisathetha ngaloo nto akufumani okufumana umyalezo walo mhle wasoloko usalatha kwinto asakuyenza uthixo okanye into asele yenzile ungayikhathalelanga le ayenzayo yiloo ndlela esikufaka ngayo ungangqinelani apha kuyo ngoku siqaphela ukuba namhlanje iinkonzo zethu zonke iinkonzo zethu zihlwayele emimoyeni zaze zavuna ukuqhwithelo asisenazo iindibano zemithandazo asinazo iinkonzo zasikade sinazo yintoni undonakela siziyeke zehla intambo kwinto yonke khangela nditsho nakwiinkonzo zethu zikamoya zihleli zizele ngabafazi banqothula inwele loo nto yayifuthula ingavunyelwa beziqaba buso beqaba nezinto zenzima nazo zonke iintlobo zezinto bafumane indoda abaphandle ooriki abancinane nezinto ezinjalo abathathe kathathu mhlawumbi nakane namadikoni ow kokunjani kona ungangqinelani ukungcola ayenza njani loo nto uthixo engenakubanayo kwibandla lakhe kwafanela ukuba baye ngumbutho ukuze babe nokuyingenisa kuwo umntu oyike ukuba nentona okuyithetha ngayo ukuba bangasuka bakhatyelwe ngaphandle kombutho thixo sikha amadoda angahlangananga nanto ngaphandle kothixo nelizwi lakhe ayakuthetha inyaniso ngalo yiloo nto kanye ke siyisweleyo yintoni ke esiyenzileyo sihlwayele ukungangqinelani sihlwayele emimoyeni ngoku ke sivuna ukuqhwithelwa qaphela ngoku ukuba ziyahlanganiswa zihlanganiselwa ukutshiswa uqaphele ukuba uyesu wathi okokuqala uhlanganiseni udibane ubopheni ube zizithungu emva koko ndizidibanise izithungu zibe yinqumba enye ndiza kuzitshisa ke ngoko kukho inyanda encinane ebizwa ngoba ngamawisile amabhaptisa amapresbiteri namarhabe zihlanganiswe zonke zadityaniswa kwibhunga leenkonzo zehlabathi yintoni na zihlanganiseni kuqala halleluya uqaphele ukuba uhlanganisa umdiza kuqala awususe umke kwingqolowo uyawahlula uhlanganiseni udibanise utshiswe zonke ziya kutshiswa ngumgwebo kathixo ngenxa yokuhlwela ukungangqinelani phakathi kwabantu izinto aba benokumila kokuhlonela uthixo bewakhanyela amandla ako bekhanyela ilizwi ngenxa yokubamba amasiko athile enkolo omgaqo othile athe umntu othile wawungenisa izama ukufaka kwilizwi likathixo awunakusebenza ukungangqinelani ndiyakhwaza namhlanje njengoba kwakunjalo kumprofeti omkhulu wakudala uAmos akuhlaya ukungena kweso sixeko wathi andingomprofeti ndingenguye nonyana womprofeti kodwa xa ingonyana igquma ngubani na ungena koyika wathi akuthetha uthixo ngubani na ungayi kuprofeti waxela kwangaphambili ukuba kuya kubakho umgwebo kweso sizukulwana wathi kwayena lo thixo nibanga kuba ninamkhonza uya kunitshabalalisa nizani kugcine oko kusekhasethini nizani kukhumbule kwayena lo thixo aba bantu ngoku bahlanganisa sonke esi sivuno sikhulu sebhunga leenkonzo zehlabathi waye kuya kufuneka ukuba ningene kulo aninakuhlala ngaphandle kwalo kuya kuba phakathi kokuba niphume kulo ngabanye kungendlalo niyakungena kulo akusayi kubakho mhlaba iphakathi naphakathi liya kuba liphawule rhamnqa kungabikho mntu uya kuthenga okanye athengise ngaphandle kwalowo unophaa okanye abe nokungangqinelanga ngoku hlalani ngaphandle kwalo umani kulo ndibalekeni hlalani kude kunalo nothixo babanga ukuba bayamkhonza uya kubatshabalalisa uthixo omkhulu wothanda bathi kulungile uyesu wathandazela ukuba sibe banye sonke oke watsho nokuthi ndingahamba kunye njani ababini bangahamba kunye na bengavani wathi babe banye njengokuba yena noyise bebanye uyise ke yayililizwi yena ke wayelilizwi libonakala lisiwe wayemnye ke noyise ngokuba wayesisibonakaliso selizwi elithenjisiweyo lukathixo kunjalo ke nanamhlanje okanye nangawuphi na omnye umhla umhlekazi la thixo omnye ufuna ukuba sibe banye kungakunye njani oku kulukhanyela uzalo intombi kube oku ungenzi njalo ukhanyela impiliso engcwele kube okuya zonke ngazinye zikwindibandiwa enjalo ezinye zazo zikholwa nokukholwa kuthixo azikholwa ukuba wayengunyana kathixo zikholwa ukuba wayengunyana kayosefu ebizwa ngokuba ngunyana kathixo ngokuqinisekileyo umna kwabo liwele kumarhabe abakwazimbli bakholelwa loo nto ukuba wayeyindoda nje elungileyo ngokupheleleyo inzululwazi yobukrestu yathi wayengumprofeti indoda nje eqhelekileyo wayengenguye onobuthixo ngoba uba wayengenguye onobuthixo ungoyena mlahlezi mkhulu lakala naye ehlabathi wayenguthixo okanye kongekho nto inguye wayenobuthixo wayenobungcwele ngokwabo benziwe inyama phakathi kwethu ubuntu bukanyana kathixo ngokuqinisekileyo loo nto awayeyiyo ngoku siyabona ukuba ungangqinelani kungenile siyazi ukuba kulapha akukho mntu kunokukukhanyela ow bethu qaphela nje uya kulitshabalalisa elaa qela eliyalibanga ukuba likhonza uthixo uzuyijonge nje uthixo wahlwela imbewu yakhe ndiyavala kuba lixesha lokuqalisa umxa wokuthandazela uthixo wahlwela imbewu yakhe imbewu yakhe ke ngukristu ndiza kushumayela ngaloo nto ubusuku ombalwa apho uthixo wagqiba ukulibeka khona igama lakhe inkosi ithandile mhlawumbi kwesinye sezidlo zakusasa apho ndinexesha elithe qhatha khangela nguye kuphela indlela yokusinda nguye kuphela iphothethande lenyaniso nguye kuphela uthixo oyinyaniso akukho umbi ngaphandle kwakhe ndinguthixo uthixo kuphela watsho uyesu wathi wolo umyalelo yivani israyeli ndinguyehova uthixo wenu uthixo omnye qha ndinguye kungani kuba nikhangele omnye uyakuza ndize egameni likabawo wam ke anindamkeli kodwa omnye uyakuza egameni lelakhe ndiyakumamkela ke yena ube ke bayenza loo nto enayisile ungumkristu ndingumbhaptisi ungumkristu ndingumpentekosti ungumkristu ndingumwisile elinye igama kodwa kuthi kwakufika kwela gama likayesu kristu bahambela kude kulo kangangoko benokuba nako abafuni ukuba nanto uyakwenza nalo kuba ulilizwi kwaye ilizwi liyazivakalisa kwaphela kuphela kwendlela yokusinda ungumfiyo wasesharon ibhayibhile yathi unguye sonke isihloko ebhayibhileni sikathixo sesikayesu kristu wayengualpha noomega isiqalo nesiphelo lo wayekho ukhoyo uzayo ingcambu nenzala kadavide kokubini ingcambu nenzala kadavide ikhwezi lokusa umfiyo wasesharon inkatyambo yasezihlanjeni ualpha noomega uyise unyana umoya oyingcwele konke kukuyesu kristu wayesisibonakaliso esipheleleyo sikayehova uthixo enziwe inyama ukuzahlale phakathi kwethu yiloo nto kanye ke awayeyiyo wayengumfiyo wasesharon benza ntoni ngomfiyo wasesharon bawukhama bawucumza ukuze babe nokufumana isiqholo kuwo intyatyambo irose entle kufuneka ukuba ikhanywe ukuze kufumaneke isiqholo kumfiyo waye yayibubomi obuhle obuya akuzange kubekho bomi bakhe abaphilwa abunjengabo kodwa kwafuneka ukuba bukhanywe phaya ecalvary yabona bathabatha intambiso yomfiyo wasesharon bawugalela phezu koaaron kwakufuneka athandiswe ngoko ukuze abe nokuya phambi kwenkosi kwindawo engcwele kwikhuselo elingcwele kwafuneka ukuba athanjiswe ngomfiyo wasesharon ukuze angene ayokufefa isihlalo senceba nyaka nonyaka loo ntambiso ke kwakufuneka ukuba ibe phezu kwakhe ilivumba elimnandi enkosini ebeka igazi lemvana phambi kwakhe emva kokuba naye etshizwe yimvana iipomegranate neentsimbi zijikeleze isambatho sakhe kwakufuneka ukuba ahambe ngenyathelo elithile zibetha uyingcwele 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 uyehova qaphela unguloo mfiyo wasesharon elo vumba limnandi intambiso kubantu bakhe awunakuza phambi kwakhe awunawuphina umgaqo nayo nantoni na enye kuphela xa uthanjiswe ngala mfiyo wasesharon ilizwi ukwayiyo nentyatyambo yasezihlanjeni ngoku uyifumana njani i-opium uyifumana i-opium wakuthabatha intyatyambo uyikhame utsho ufumane i-opium ogqirha bayisebenzisa kumagumbi abo amachiza bathabatha indoda ephithikizeke ingqondo ebulawa zingcinga okanye umfazi eziva ngokungathi uza kuphambana ejikeleza emgangathweni eqhala ephaphazela awuya kuthabatha intwana i-opium yakhe yentyatyambo ayifake ingene ngaloni yakhe okanye umthanjeni wakhe kwindawo ethile nokuba ngowendoda baze bathomalale bazole kube kuphele konke okomzuzwana kodwa nje ukuba la opium iphele nako beqalisa kwakhona ngaphezu koba bebekhe banjalo kodwa ndizamxelela sisobo oko kungumzekelo nje we-opium yokwenene ephuma kwintyatyambo yasezihlanjeni endiyaziyo nguye intyatyambo yasezihlanjeni wakhanywa eCalvary wahlatywa ngenxa yezikrekho zethu ngemivumbo yakhe saphiliswa koko oko kukhanywa kwetyatyambo wayeyintyatyambo wayeyona ntyatyambo inkulu yakhe yakhula yayiyile ntyatyambo yasezihlanjeni ikwangulo mfiyo wasesharon ngoku uyadinga ngokuhlwanje ngolulwe phakathi kwamazulu nehlabathi ndiyakholwa wayenjalo ngelo xesha xhebe ukususa isono sehlabathi nokubuyisela impiliso ehlabathini ibhayibhile nayo yathi ikwanguye izolo namhla nangona phakathi sihlobo ngexesha uthixo wayexelela umoses entlango owayengumzekelo wakhe ukuba aphakamise inyoka yobhedu ubhedu ke lumele isono sigwetyiwe inyoka yobhedu imele isono esele sigwetywe kakade njengokuba ubhedu ngumgwebo ongcwele njengesibingelelo sobhedu apho ayebekwa khona amadini noeliya wakhangela phezulu waza wathi isibhakabhaka sifana nobhedu umgwebo ongcwele phezu kwesizwe esingakholwayo esasikrekqile kuthixo ubhedu lumele umgwebo ongcwele yona ke inyoka yayimele isono esele sigwetyiwe uyesu ke wayeyiloo nyoka yenziwe isono ngenxa yenu waza wayithabathela kuye imigwebo kathixo wahlatywa ngenxa yezikrekqo zethu wakhandaniswa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe siphiliswe ngemivumbo yakhe o uthixo uzalise ibhoksi yakhe yamachiza nge-opium ngokuhlwa nje esenzela wena sihlobo esingumkrestu uyagula uhlupheka nokuhlupheka o udiniwe kulukhuni nje kuwe awunakumelana nako kwakhona elinye ithuba uya kuba indlobongela kulo mhla wangoku siphila kuwo benikhe nayiva i-lifeline ngokuhlwa nje laa nto bayithethileyo ukuba irussia ithi ngo-55 ukuba baya kuba bethabatha ulawulo olupheleleyo lwehlabathi lonke phambi kokuba ube nokuhla oko kunyanzelekile uba lufike uqiki ngoko kusondele kangakanani isihlobo kulapha kanye kufutshane kusondele ngoku kusemnyango awunakumfuna ngokuhlwa nje ngentliziyo yakho yonke nguye intyatyambo yasezihlanjeni kwaye ikwanguye izolo namhla nangona phakade kulapha ngokuhlwa nje ukuze aziphakamise phakathi kwabantu bakhe kanye njengoba umoses wayiphakamisayo umqondiso wesono sigwetyiwe ingeso sono sodwa ke kodwa nokugula khumbula uyesu wathi njengokuba umoses wayiphakamisayo inyoka yobhedu umele ukukuphakanyiswa ngokunjalo unyana womntu wayiphakamisela ntoni umoses wawungenxa yesono ukungakholwa nangenxa yesifo uyesu waphakanyiswa naye ngenxa yesono isifo nangenxa ungakholwa wayesekwa yinto enye ngoku ngokuhlwa nje ngemihla yesaba nokungangqinelani kukhulu uyesu kristu wathembisa kuluka ukuba ngemihla yoku phambi kokufika kwenkosi uya kuba njengoba kwakunjalo ngemihla yesodom naxa unyana womntu asukuba eya kuzityhila njengokuba unyana womntu wazityhilayo kuabraham phaya kudala uelohim uthixo enziwe inyama phakathi kwabantu waza wahlala noabraham wambonisa wamxelela into awayecinga ngayo usara ehleli emva kwakhe entente engazange wambona wamxelela into awayeza wambiza nangegama lakhe elingusara abraham hayi eliya gama lakhe uabraham waqala kanye ngqo abraham zisuka nje hayi usarai sarayi kodwa usara sara uphi umkakho usara wathi usentendeni emva kwakho wathi ndiyakutyelela ngokwexesha lobomi waze umfazi wahleka wathi yini na ukuba ahleke ngoku uyesu wathi kanye phambi kokuba ungangqinelani okukhulu kuhlanganiselwe ukutshiswa ukuba unyana womntu uya kuzityhila kanye ngendlela awenza ngayo ngokuya kwaye oku koku yintoni na ukukuphakamisela phezulu ngokutsha phambi kwenu ukuba uyesu kristu isekwanguye izolo namhla nangona phakade niyayikholelwa loo nto masithobise iintloko zethu ke ngoko sithandaze thixo othandekayo siyakuthanda ilizwi lakho lingako kangako ukuzala kukutya kuthi nkosi silithanda kakhulu siphila ngalo nkosi kukhangeleka ngathi indebe yethu ayize yanele sikuthanda mpela ukuhlala esithebeni sakho singqonge ilizwi lakho sixhamle intsikelelo nkosi sakuhlangana ngolu hlobo singabazalwana noodade abathengwe ngegazi kunyana kathixo abayintengo yegazi lakho siza apha ke ngokuhlwa nje nkosi sibunikelele ukuthandazela abagulayo obusuku waye ngokwezibalo watsho ukuthi ngemivumbo yakho saphiliswa. Akuseyomfuneko ukuba sathandaza ngoko ukuvuma izono zethu kuphela. Kuba ngemivumbo yakho sa kwixesha eladlulayo philiswa.
Oh,
onje wona umhla wosindiso esinjani, esinjani isithembiso sikaEmmanuel ukuba inyaniso ngokuqinisekileyo. Wathi kuya kuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona, enina niyakundibona ngokuba ndi isimelabizo sika mna. Ngiyakuba nani ndibe kuni kude kube sekupheliseni kwehlabathi. Kwaye ke ekupheleni kwexesha umgwebo omkhulu, wathi kanye phambi kokuba kwenzeke kuya kuba njengoba kanye wehlaye umlilo eSodom walitshisa ihlabathi lentlanga, ukuba kuya kufika kwakhona isityhilelo sonyana womntu kanye njengoba kwakunjalo eSodom. Bawo bangabantu abangesiphosi, kwaye ndiyathandaza Thixo njengentwana engafezekanga ukuba ndithe ndathetha ngokuphosakeleyo ndixolele, undibuyisele emxholweni. Ndiyabathanda Nkosi, ndiyathandaza ukuba bangabi nakusiphosa. Yenza obu bube bobunye bobusuku obukhulu Nkosi. Banga bonke abagulayo abaxhwalekileyo abazifama nokuba yintoni na elapha Nkosi, bangangaphiliswa ngokuhlwanje. Wanga wonke umoni angasindiswa ngaphakathi kanye ezintliziyweni zabo ngoku ukuba bangabangakholwayo bangangamamkela uKristu ngalo mzuzu. Siphe oko bawo konke kusezandleni zakho. Sizinikela kuwe iziqu zethu ukuze sikubone usiza phakathi kwethu. Kwaye wathi kuYohane verse 12, lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye. Indlela esazi ngayo ukuba uzazisile ebantwini ukuba wawungulam profeti, wathi uMoses uya kuvela. Babengazange baba nabaprofeti amakhulu eminyaka, kungangcinelani kwakukho macala onke, kodwa noko ilizwi likaThixo kwakufuneka lizalisekile. Ngoko ke ilizwi laba yinyama nokungangcinelani kwenza njalo nako. Kwaye bawo siyakubona kwakhona namhlanje ukungangcinelani kusiba inyanda enye ephakamileyo enkulu. Nelizwi ke silibona lisiza ngendlela enye. Sisikelele ngokuhlanje bawo, sizinikela kuwe ngelizwi lakho. Nantoni na osifunela ukuba siyenze, yenze ngathi Nkosi egameni likaYesu. Amen. Ngentlonipho epheleleyo, asiyazi into ayithethileyo. Usenokuba ufuna ukusixelela ukuthile, ngoko ke hloniphani kakhulu okomzuzu nje.
Amen.
Wakhe wafunda isibalo apho lwafika khona uThaba, apho baye behlanganisene bonke kunye, baye babe uThaba lwalungumkhosi omkhulu kakhulu. Umoya kaThixo wahlela indoda wayixelela yaprofeta, waxela apho makuyiwe khona kuyokulindwa, baze baluthabalalisa uThaba. Nanto ke ifika kwakhona, nanto indawo yokuthabalalisa uThaba lwakho. Yabona, thabatha isandla sikaThixo, isandla sikaThixo nguKristu kakade ilizwi. Ngoko ke lithabathe olufake entliziyweni yakho ngokuhlwanje, ngoku sisabiza umgca wokuthandazela. Ndiyakholwa ukuba uBhili uwakhuphile amakhadi omthandazo namhlanje. OBB masithabathe uB wa85. Phezulu besineshumi elinesihlanu ngokuhlwa izolo, siba soloko sizama ukuba sifumane ishumi elinesihlanu ngobusuku. Niwagcine amakhadi enu ke ngoko, siza kufika kuwo ngoku. Masifumane malunga neshumi elinesihlanu, ama85 uB njengoBrenham uyazi uB ama85 ukuya ekhulwini. Saye masibone ngubani onobhiwa ama85. Phakamisa isandla sakho, ndiqinisekile phaya emva kulungile. ama85 nyuka uze ngoku. Unyana wam, kuba kusenokubakho indwendwe apha ezingenakwazi ukuba kwenziwa njani na oku. Unyana wam uyehla eze apha mhlawumbi omnye umntu ukuba akanakuphumelela, umzalwana uBodas omnye umntu, umntu othile uyehla awathabathela amakhadi ikhulu lawo athi eme phambi kwabantu awaxubaxube. Ngoko ke ukunika ikhadi akanakwazi ukuba uya kuba lapha eqongeni, akayazi loo nto. Nam ke andazi okwam, ndifika ebusuku nditsale nje abe malunga namane okanye amahlanu kwenye indawo apha emakhadini. Loo nto ayinayo nencinane into yokwenza nempiliso yakho. Ungahlala nje apho, khangela phezulu. Bangaphi ababekhona phezulu? Masibone izandla zenu, indlela ababephiliswa ngayo abantu kuyo yonke inkonzo. Ngoku ibingama85, ama86, ama87, ama88, ama89, ama90. Masibezise khona ngoku. UB wa85, ama86, ama87, ama88, ama90. Elo ibi ngokuqinisekileyo sifuna elomnye umntu nanku omnye ewe loo nto ibiyenza ilunge amashumi alithoba kuya ekhulwini ngoku amashumi alithoba alithoba nanye alithoba nesibini alithoba nesithathu alithoba nesini alithoba nesihlanu alithoba nesithandathu alithoba nesixhenxe anesibhozo anethoba ukuba ukwazi ukushukuma ukuba ndibona ukuba sineqela isithathu sezitulo ezinamavili apha ngoku zine kuzo ndiyakholwa ndiyabona ukuba unekhadi lokuthandazelwa ilinani lakho elibiziweyo ube ungakwazi ukushukuma phakamisa nje isandla siza kusiqhuba sisinyuse sise apho ukuba ke unekhadi lokuthandazelwa hlala nje apho uthandaze uthi Nkosi Yesu mayibe ndim ngokuhlwanje bangaphi apha abangena makhadi okuthandazelwa phakamisa isandla sakho owu bethu kulungile ngoku masithethe nje oku ndiyathemba ukuba ayiyuvakala ngathi iyahlambela kodwa kwakukho umfazi omncinane ngelinye ixesha owayengafumananga khadi lakuthandazelwa singatsho wahamba inyakathisa ezihlweleni wathi uphulaphulisise ke ngoku ukuba ndinokuthumisa nje umqukumbelo weengubo zalaa ndoda ndiyakuphiliswa bangaphi abalaziyo elo bali kulungile wenza ntoni ke wamchukumisa wahamba wayakuhlala phantsi waguguka ke uyesu wayesazi uba wayehleli ndawoni na akunjalo wayeyazi uba yayintoni nainkathazo yakhe akunjalo wayeyazi uba yayintoni nainkathazo yakhe ngoko ke wamxelela ukuba yayintoni nainkathazo yakhe kwaye weva emzimbeni wakhe ukuba ithombo legazi lalinqamkile akunjalo ngokuba kutheni wayechukumise yena ngoku mangaphi amakristu apha ngokuhlwanje aziyo ngokwamahebhere incwadi yamahebhere ukuba uyesu khona ngoku ungumbingeleli omkhulu
the high priest that can be touched
umbikelelo omkhulu onokuvelana nezilwele zethu unguye kulungile ukuba usengulo mbikelelo omkhulu isikhundla esinye umbikelelo omkhulu unokusebenza njani ngoko unokusebenza kanye njengoko wenzayo ngoko uyayikholelwa loo nto unokusebenza kanye njengoba wenzayo ngoko ukuba unokuyikholelwa loo nto kulungile bangaphi abakholwayo koko phakamisa isandla sakho uthi ndiyayikholelwa ngenene kulungile phambi kokuba benze umgca wokuthandazelwa masibe nomgca wokuthandazelwa phaa phantsi ndiyazi ukuba ulapha ndiyabuva ubukho bakhe kwaye ndiyazi ukuba ulapha yizani sowulungile umgca wokuthandazelwa bendiza kubiza phaa phantsi suka nje uthandaze khangela nje ngapha uthandaze mkholwe nje kuphela inenekazi elincinci elihleli phaa elijonge kanye apha kum lihleli ecaleni kwenenekazi elifake indondo andikuboni nakuya kundanda phezu kwalaa mfazi khangela apha yabona ubulawa inkathazo yentliziyo uyakholwa ukuba uthixo uya kukuphilisa ukuba uyakholwa phakamisa isandla sakho ibiyiloo nto inkathazo yakho kunjalo ngokuba ibiyinkathazo yakho leyo phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone siphakamise ngolo hlobo isandla sakho ngoku awusenayo konke ngoku ukholo lwakho lukuphilisile isekwa nguye izolo namhla nangona phakathi owu kukho ukunganqinelani kodwa uyesu kristu isekwa nguye izolo namhla nangona phakathi oku ngoku qhuba nje uthandaze yabona akufuneki de ube lapha phezulu ukuze ube nokwazi ngoku ndinenekazi eli ngokokwazi kwam andizange ndalibona ebomini bam ndingumfazi nje umi apha onekhadi lokuthandazelwa kwaye ubungazi noba uza kubizwa na okanye hayi kukho umntu nje okunike ikhadi waze laze inani lakho labizwa ngoko usuke weza nje apha akunjalo kwaye andinandlela yakwazi ukuba uyintoni na ungubani na uvela phi na ufuna ntoni na andazi nto konke ngoko ndiyindoda nje wena ungulaa mfazi kunjalo lo mfanekiso omnye wavela ngaxesha lithile ebhayibhileni uyohane ongcwele isahluko sesine ngoku uthi wenze ntoni umzalwana ubranham ke ngoko kumzuzu nje odlulileyo nditsalele nje phakathi kancinane kulaa mandla yabona andazi nguye ofanele ukukwenza andazi kwenzeke njani kulaa mfazi uphaya phantsi andizange ndimbonela mfazi ebomini bam ungowasemzini ngokupheleleyo kum ndiyakholwa ukuba ibingumfazi ngubani lo mntu usandla ukuphiliswa khona ngoku apha endimbaneni phakama ewe asazani thina sobabini uba inyaniso leyo shukumisa isandla sakho ngolu hlobo yabona andizange ndimbonela mfazi kodwa ibehleli nje phaya ekholwa ngoku uchukumise okuthile akenzanga njalo bekungayi kunceda nto ukuchukumisa mna kodwa uboni ke ukuba ibhayibhile ililizwi likathixo kanye isekwa nguye izolo namhlana ngona phakade siba iminquba ephilileyo kamoya oyingcwele ongukristu yabona yimbewu yokwenene ke leyo ke ukuba laa moya oyingcwele okwenene ungene kuwe imbewu yokwenene yelizwi hayi awuyikuthabatha kuphela inxenye yalo ngoba usathane uyalisebenzisa elo kufuneka ulithabathe lonke yabona lonke ilizwi lakhe kuba akaso siqingatha sikathixo unguthixo wonke yabona yiloo nto ke enzekayo ngoku nanku umfazi andizange ndambona uyesu wakhe wafumana umfazi onjengaxesha lithile mhlawumbi engekho kwimeko enye nalo andazi wayeke ehlele equleni yena yena ke wayemelwe kukuhla aye kwela amasamariya sifumanisa ke ukuba isamariya yayiphantsi kwenduli wayeke esiya ejeriko xhebe waza ke wajikela ngasesamariya waya kufika kwisixeko sasesikare waza wahlala phantsi phezu kwequla wathuma abafundi bakhe ukuya kufuna ukutya zingabi iintlanga zabantu ezikhoyo ehlabathini zintathu ngabantu bakaham ushem noyafete sonke sivela kunowa lonke ke elinye ihlabathi latshatyalaliswa ngelo xesha zintathu kuphela iintlanga zabantu ngamayuda intlanga namasamariya wona lawo ayephakathi kobuyuda nentlanga zezo ke kuphela iintlanga ezisehlabathini yabona zintathu kuphela yonke into kuthixo igqibelele esithathwini kanye njengesisithathu bendithetha ngaso ngokufa nje izigaba ezithathu zokunganqinelani izigaba ezithathu ilizwi lenziwe inyama njalo njalo yabona ngoku wayethetha kumayuda ke waxelela uphilip akuzisa unathaniyeli apho wayekhona wathi ndambona esephantsi komthi waxelela uandreya xa wezise upetros wathi igama lakho ngusimoni waye uyakubizwa ngokuba ngupetros ukususela ngoku wathi ngunyana kayohana yabona ngoku yayingamayuda onke lawo kodwa ngoku uya kwentlanga ingengowentlanga kodwa umsamariya ngoku lithuba lentlanga akazange ayenze loo nto nangexesha elinye kwintlanga ziphengululeni izibhalo akazange kodwa wathembisa kuluka isahlono sonabini esibini ukuba uya kuyenza kanye phambi kokuba eze kodwa wahlala phantsi apho naku kusiza umxube womyuda nentlanga umfazi waze wathi kuye mfazi ndiphathele ndisele waze yena wathi ngoba awunakucela oko kangako sikukho ucalucalulo apha ungumyuda kwaye mna ndingumsamariya wathi kodwa ukuba ubusazi ukuba ngubani nalo uthetha naye ubuya kucela kum into eselwayo kodwa wayesenza ntoni wayehlangana nomoya wakhe kodwa nje ukuba ayazi ukuba yayintoni na ingxaki yakhe kwalunga wamcelela ukuba ayokubiza indoda yakhe wathi yena wayengenayo wathi yena inyaniso leyo ubunawo emahlanu ngoku khangela abafarisi bambona esenza loo nto kanye kanye okwakunganqinelani kuphakathi kwelizwi bathini ke bathi le ndoda ubelizabhule umvumisi yabona uyesu wathi nabani na othethe oko kumoya oyingcwele xa athe weza ezokwenza kwaloo nto akanakuze axolelwe nako ke ukunganqinelani kwakho yabona kodwa wathi uya kubaxolela ngoko ngokuba umoya oyingcwele wayengekafiki idini imvana yayingekafi kodwa laa mfazi wayengacingi loo nto laa mfazi wathi mhlekazi ndiyaqonda ukuba ungumprofeti babengazange babe namprofeti amakhulu eminyaka wathi ndiyaqonda ukuba ungumprofeti ngoku siyazi ukuba umesiya ekuthiwa ngukristu akufika uyakwenza loo nto kanye kulungile ukuba wenza loo nto ngoko isekwanguye izolo nanamhla yindlela awazazisa ngayo leyo ngoko asiyo nto inye nanamhlanje inyanzelekile ukuba ibe yi ngoku nanku umfazi nendoda behlangana kwakhona akanguye laa mfazi nam andiyiyo laa ndoda kodwa nangoko laa moya uyingcwele munye ulapha wenza isithembiso sokuba imisebenzi awayenzayo siyakwenza kwa into enye ngemihla yakutyhile kangayo unyana wom ngoku ekungakwazini kwaye uyazi ukuba yinyaniso leyo asazani ngokupheleleyo njengokuba umi apha kukho oku mhlawumbi kukho undonakele kuwe mhlawumbi akakho andazi kodwa ukuba inkosi uyesu iya kundityhilela ngomoya wayo oyingcwele ukuba yintoni na inkathazo yakho uya kuyikholwa ngoko ukuba ngunyana kathixo ingengomntu lixolo nje eli lomnquba awusebenzisayo uthixo nabani na athe wamnyula ukwenza oko ngoba balolukhulu nonyulo ngoko kodwa kholwa uyakholwa bangaphi apha endimaneni abaya kuyikholelwa naku simi apha sobabini phambi kwezibane ndingazange sahlangana ebomini ndingenawo namarhe ukuba ngubani na lo mfazi uyintoni na uvela phi na ufuna ntoni na andizange ndambona ebomini bam kanye njengokuba ndingazange ndambona laa mfazi uphaya phantsi ebomini bam kodwa yabona nantsi into endizama ukuyenza susa oko kungangqinelani kumke kuwe ngoku ukholo lilizwi ngexesha ilizwi lenziwe inyama kanye apha phakathi kwethu ilizwi liyaliphila kwethu inyama oko kubonisa ubukho bukathixo ngoku wanga angamupha ufuna into ebalulekileyo akanamntwana ufuna usana umalunga namashumi amane eminyaka abudala oko ngokuqinisekeyo akuyo nto ingenakwenzeka bahleli phaya phantsi kanye ngoku abafazi ababengamadlolo ubomi babo bonke baza beza apha eqongeni ngolu hlobo yaza inkosi yabapha abantwana abanye apho kuni abaziyo mabaphakamise isandla yabona yabona ndafunqula intombazana ithandekayo ngenye imini ngecawa emva kokuphuma kwam apha emva kwemini ngecawa umama wayo owayengazali yathetha inkosi loo ntombazana nake intwanazana eyona ithandekayo ingaba ikho apha indawoni ewe nantsi kanye apha ihleli apha ndicinga ngumama wayo ehleli phaya nantsi le ntombazana ngokwayo yayibona yayililizwe elithethweyo livela kuthixo ngoku uza kumkholelwa ngentliziyo yakho yonke uyakholwa ukuba loo ntsikelelo unayo le uyivayo ngaphakathi kwakho ngoku ibinguthixo iphendule ukuba uthixo angandixelela ukuba ngubani igama lakho ukuze ube nokumthiya igama umntwana ungakholwa ngoko nkosikazi Thompson ungagoduka umfumane umntwana wakho ukuba uyakukholelwa ngentliziyo yakho yonke uyakholwa ngentliziyo yakho yonke kholwa nje kuphela ungathandabuzi kholwa nje kuthixo uthixo nguthixo unjani mhlekazi ndiyakholwa ukuba asazani nathi linye kuphela ixesha ndikubona ebomini bam endazingalo kungoko usiza phaya bendicinga ukuba unguyisekazi kamzalwana ushekai okanye ungubani umshekan umzalwana umishekan lo uculayo ngeli xesha obusiza ndaza ndabona ukuba uya kumgca ukuthandazela ngoku njengokuba ungwasemzini kum kwaye okanye uwe nam ndingazani nawe macala omabini ngoku ukuba inkosi uyesu iyawundixelela into oyiyo mhlawumbi into oyifunayo masitsho mhlawumbi akuxelele ukuba yintoni na andixelele ukuba ufuna ntoni na ngoku sele kunikile kakade inye nje into lukholo olwaneleyo lokuyikholelwa ngoku bangaphi abakuqondayo oko ukholo nje olwaneleyo lokuba ukholwe ukuba uya kufumana okuthandazelayo ngoku ukuba unyuke weza apha uzele into abe nokundixelela ukuba uyintoni na umnqweno wakho ube usazi ukuba andiwazi umnqweno wakho ngoko kufanele ukuba okuthile okulapha okwenza loo nto ngoku ngokwelizwi wathembisa ukuba uya kuyenza loo nto wayezazi iingcinga ezisentliziyweni zabo akunjalo kulungile unomnqweno omkhulu wokuba uphiliswe yinto enye unenkathazo yemithambo yoluvo uphathuzela kakhulu kunjalo kanye enye into unenkathazo yomqolo kwaye lo mqolo ubukubambe ngamandla ixeshana ukhe wenziwa notyando kuwo nguitsho inkosi lowo yinyaniso leyo iyabona kunjalo nantsi ke nenye into unomnqweno onzulu ukuba ufuna ukwamkela ubhaptizo nomoya inyaniso kanye leyo yizapho thixo othandekayo egameni likayesu kristu yanga le ndoda ingazaliswa ngomoya oyingcwele phambi kokuba ishiye le ndawo ngegama likayesu amen ngoku wamkele mzalwana wam kholwa nje ungathandabuzi unjani ndiyaqikelela ngokwam ukwazi ukuba asazani thina sobabini ukuba kunjalo kuba ukuze abantu bazi phakamisanje isandla sakho ukuze bazi ukuba asazani andizange ndambona ebomini bam ekwazini kwam ndaye ndiyaqikelela ukuba akazange andibone ngaphandle kokuba kwakuphaya phandle endimbaneni ngokuba uba wasezulwini uyazi kwaye nalilizwi lakhe lingange apha ukuba andizange ndimbone lo mfazi kolwam ulwazi ebomini bam ngoko ke andinakuyazi into ozele yona apha andinalo nofifi lokuba ungubani na yintoni na okanye ndiyazi nantoni nangawo akukho nanto inye endinokuxelela yona inye nje into sisipho ukuba ndinokuba nako njengokuba undivile ndicacisa emzuzwini nje odlulileyo ndishukuma nje ndive into ayithethayo into endiyibonayo ndinokuyithetha ke into angayithethiyo andinakuyithetha ndingayithetha njengokwam kodwa ingaphosakala yabona ingaphosakala kodwa ukuba nguye oyithethileyo iyinyaniso ngokupheleleyo ayizange ikhe iphosakale ayinakuze iphosakale okoko nje isenguthixo yabona ngokuba uthixo akanakuphosisa kodwa ukuba uthixo angandixelela into oyifunayo ukuba uyintoni na umnqweno wakho okanye ukuba yintoni na oyizeleyo apha into ethile owayenzayo okanye into ethile into elolo hlobo okanye kuba ngubani na uvela phi na okanye nantoni na afuna ukundixelela yona uya kukholwa enkosi into yokuqala ukhathazwa zinyawo iinyawo zakho ziyakuhlupha unjalo phakamisa unenkathazo obunenekazi ukungahambi kakuhle kobufazi kwaye unomnqweno omkhulu entliziyweni yakho ngokuba kukho umntu othile osandulauku kulahlekela okanye into ethile yinkwenkwe kwaye inkwenkwe yakho ilishiyile ikhaya labaleka yemka kwaye ufuna ukuba ndiyithandazele ukuba ibuye thixo osezulwini uthumele umntwana wakhe umoya oyingcwele mawumthintele endleleni lamfana ngokufanje nkosi umthumele kunina kwakhona ngegama likayesu amen lowo waziyo uza kumthumela abuyele kuwe musa kholwa ngoku musa kuthandabuza kholwa nje kuphela ngentliziyo yakho yonke kholwa uthixo ke uyakukupha konke okuseleyo ngoku okokucalula kathathu okanye kane nje nokuba kungaphi na yabona ndiye kwade kwamnyama kum andinakuyicacisa loo nto akukho ndlela yakuyicacisa uthetha kuba loo nto nje ngaphezu kokuba bushumayela phaa imizuzu engamashumi amane anesihlanu nangaphezulu ucinga njalo ewe mhlekazi nokuba ibiziyure ezintathu bekungayi kuba kangaka umfazi wachukumisa ingubo yenkosi yethu uyesu aba bantu ke abandichukumisi konke ngoba lo mfazi ulapha khangelana apha anganako beka izandla zakho phezu kwam yabona undichukumise ndonke ayinakwenza nto loo nto konke ndiyindoda nje kodwa kufuneka ukuba achukumise yena mna ke ngesipho njenje kusuka nje kumke konke okundim ndithetha endikubonayo yabona yiloo nto kuphela ke ukundichukumisa kwakhe loo nto ayithethi into konke kodwa uchukumisa uyesu ngam yiloo ndlela ke laa mfazi awachukumisa ngayo uthixo ngoyesu xa wayengazi ukuba intoni na eyayimkhathaza wachukumisa nje ingubo yakhe wahamba wayakuhlala phantsi waza wathi ubani lo undichukumisileyo baze bathi abapostile ngoba bonke abantu bayakuchukumisa nje kungani ukuba uthethe loo nto wathi kodwa ndiyawazi amandla aphumileyo kum ngoku niyazi ukuba yintoni na amandla ukomelela waziva etyhafile ngokuthi achukunyiswe nje ngumfazi omnye waye ke engunyana kathile ubeke phi ke kum umoni osindiswe ngobabalo lwakhe iyazi ukuba kutheni ukuba kube ngaphezulu ngokuba wathi ezi nto ndizenzayo niyakuzenza nani nezingaphezulu kwezi niyakuzenza ngokuba ndisiya kuba wam emikhulu itsho phaya kodwa elona gama lililo lokutolikwa kwezigrike lithi nengaphezu kwale niyakuyenza ngoku inenekazi endingalaziyo andizange ndazi into ngalo lingowasemzini kum kanye njengokuba abanye abantu bebenjalo asazani thina sobabini ukwenzela nje ukuba abantu bayazi loo nto ungaphakamisa isandla sakho uthi asazani ngoku unyana kathixo ukuba ngaxesha lithile wahlangana nomfazi omncinane kumbonwana onjengalo ngasequleni waza wathetha naye okomzuzwana waza wazi ukuba yayintoni na inkathazo yakhe waze wamxelela ukuba yayintoni na inkathazo yakhe waza ke ngoko wazi ngaloo nto ukuba lowo yayingumesiya ngoku ngokuba ngoku undichukumisile nam ndikuchukumisile akukho nto yenzekileyo ke kodwa ukuba ukholo lwam nesipho sam nokholo lwam ngokukholwa kuso lungamchukumisa angathetha ngathi unawe ngam ukholo ke ngoko ukuba ulapha njengokuba wayephaya kwiqula lasesikari yabona usekwanguye izolo namhlanje ngonaphakade uyakholwa iloo nto uneenkathazo ezininzi kakhulu iinkqwaleko ezininzi kakhulu iingxakeko enye yezinto eziphambili ofuna ukuthandazelelwa yona kuqaqamba kwamalungu kunjalo akunjalo ukuba nokuqina komzimba ngenxa yokuqaqamba kwamalungu xa ubona uphakamisa ingalo yakho kwaye ubuhamba kancinane ukuza kwakho ekukhumbuleni kwam mhlawumbi ungalinda umzuzu nje mhlawumbi kukho enye into enokuthetha oko kuya kuthabatha apha ngaphandle uva izinto abantu uyazi njengomphefumlo uphikisana nayo bathi ngoba uyiqikelele loo nto okanye uyazi into lolo hlobo kodwa ukhangeleka ungumntu olungileyo khawuthethe nam nje umzuzwana make sime apha umzuzwana ngokuba ndiyacinga ukuba ikho into enye esentliziyweni yakho oyifunayo ukuthixo ngoku andinakuba nako ukuphendula umthandazo wakho kodwa unako ngokuba ukuba uyakholwa sele uphendule kodwa ukuba uyafuna nje ukukholwa ukwenza ukuba ukholwe ngoku ndiyakuxelela unxulumene nomntu omthandayo ongekho apha yaye ngumnakwenu lowo lo mnakwenu ke akakho nakweli lizwe ukwilizwe elibumanzi elinamachibi amaninzi ndingathi yindawo engathi kusemichigan okanye enye ewe kusemichigan apho ikhoyo kwaye uhlutshwa sisifo esingumbulali yaye yinkathazo enganyangekiyo yezintso leyo ebekhathazwa yiyo yinyaniso leyo asiyo nguitsho inkosi lowo ngoku le tshefu isesandleni sakho obuyiphakamisele kuthixo yithumele kumnakwenu umxelele ukuba angathandabuzi koko akholwe oko ke kuyakuba uya kuphiliswa ngokuba uyayikholwa uyakholwa ngentliziyo yakho yonke ngoko uba uyakholwa inye kuphela into omelwe kukuyenza kukuba kukuyamkela njengokupheleleyo akunjalo ngoku uthi ujonga kubo kwaba bantu wenza loo nto ukubajonga uyibona kangako kodwa ukuze ndingakwazi oku elinenekazi lilapha nyuka ngolu hlobo elinenekazi lilapha isigulana nokuba ngubani na andilijonganga uyakholwa ukuba uthixo andityhilela ukuba yintoni na inkathazo yakho phakamisa izandla zakho ukuba uyakholwa elinenekazi lilapha elinenekazi lilapha isigulana ewe kulungile ngoko ukuba uyayikholwa ngentliziyo yakho yonke inkathazo yesifuba ayikuphinda ikukhathaze kwakhona kulungile ngoku goduka ukholwe iloo mpiliso khangela nje naku uyabona khangela ngapha umbono ukho awukhathaliseki noba kuqhubeka ntoni na amen akuwuboni ugqibelele kanye njengokuba uthixo enokugqibelela uyakholwa nawe isifuba singakuyeka nawe asinako uyakholwa ukuba singakuyeka kulungile hamba uyoxela inkosi uyesu ukuba uyamkholwa ngenye imini kuya kufuneka ukuba ujikeleze ngentonga yengcongolo ukuba okwakuqina kwamalungu kungcwele rhithi kodwa akusoze kuyenze loo nto awunako awukholwa ukuba kunjalo uyakholwa uyakholwa ukuba uza kuphila hamba indlela yakho uyesu kristu uyakuphilisa inkathazo yentliziyo iyababulala abantu kodwa kufanele ukuba ikubulale wena uyakholwa ukuba uthixo uyakuphilisa yona akwenze uphile hamba uyikholwa ngentliziyo yakho yonke uthi ndigqibile ukuyithandazela uyasithetha isingesi uyasiva isingesi makubekho umntu ozayo ewe kulungile ungathetha naye into endimxelela yona umxelele ukuba uyakholwa inkathazo yesisu iyakumyeka uyayikholelwa inkathazo yomqolo wakho iyakukuyeka nayo ngoko ke ngoku ungahamba indlela yakho uphile unjani uyakholwa emhlekazi laa ndoda ihleli phaya ikhathazwa ngumqolo indijongile ngoku bendithetha loo nto ingaphiliswa nayo ukuba uyakholwa mhlekazi kulungile mhlekazi ela nenekazi lihleli kanye apho ecaleni kwakho inkathazo yentamo awunayo nkosazana uyakholwa ukuba uthixo uyakuphilisa ufuna ukubeka izandla kule nkwenkwe ngenxa yamadolo ayo uze iphile nayo uyayikholelwa ubunenkathazo yobufazi inkathazo yamanenekazi awunayo ngoku ukholo lwakho lukuphilisile lwakwenza waphile uyakholwa kuyesu kristu nguye izolo namhlanje ngonaphakade ngoko masibekane izandla sithandaze nomthandazo wokholo sonke ngabanye sithandaze umthandazo wokholo thixo othandekayo ngoku sisagutyungele olo hlobo bubukho bakho obungcwele ukukubona uhambahamba phakathi kwesihlwele uphilise abagulayo yonke indawo unguthixo ndiyathandaza ukuba uphilise le ndimbane iphela ndikuphefumla kukathixo kuwe ngokutsha ezintliziyweni zabo baze bazi ukuba ixesha liyaphela sinexeshana nje elincinane eliseleyo lokuba sibe lapha sizeke siyokuba naye lowo simthandayo bangake ngoku ubukho bakhe bungezisa impiliso kuye wonke ubani siyamqalekisa usathana siqalekisa zonke izenzo zakhe ngegama likayesu kristu satana phuma ebantwini bonke bayakukholwa kuye ngoku namkela impiliso yenu yimani ngenyawo nithi ngoku ndiphakamela ukwamkela impiliso yam ndiyayikholelwa nokokuba ithini na imeko yakho uba uyayikholelwa ngenene mangenyawo phakamisa izandla zakho uze uthi enkosi inkosi yesu ngoku ndiphilisa uthixo abe nani